masithanda se bawe ingcwele amehlo wethu siwakhangelisa kuwe ngoku fana ye Calvary siyathandaza ukuba ube lusizo lwethu bumnandi bezulu bakha bunambaliso siyabuva ifuthe lamandla akho bawe ingcwele sikelela abantu bakho ubanike ubaphe ngokwemfelo zabo nanku umphathi wamadoda nasewisile uba umfati nike umphe amandla ngakumbi koluhambo kunye neentsikelelo zakho mazibe ngunaphakade. Amen.